Zamile ukubekezela ngihlulekile ngiyazi nginiphoxile nani benibona beyinzima impilo yami. Nithi ngihappy mani ngibona ngiphuza utshwala nani kanti ngincelisa amanxeba wopha enhliziyweni yami. Ukubukela nina nabanye niphumelela yami indlela imnyama kukho kulungayo noma ngikhuleka. Izinto azihambi ngendlela under pressure ngisenalo ithemba maybe ngiwiki kodwa kunini ngibekezele. Noma ngikhuluma kasekho ofuna ungizwa i-status bayasi-update amangithexa bayangiblutika. Nasekhaya ngisalithola uthando bayangibandlulula abantwana babathandayo yilaba abasebenzayo. Isikoloto singaphezu kamandla wami namakhampani afuna ukungiblacklista nalo mculo awufaka imali. Ikhole ebuya ekhaya ngifuna imali akukho okuhlanganayo ngicabanga kakhulu nasebusuka ngisalala. Angikhonanga ukulwa bafethe I'm sorry ngihlulekile bengasayiboni i-future. Ayifeli ukuba isibonelo esihle ngikhuthaza ulusha kodwa benginesifiso namaphupho ngiphila ngama-drugs notshwala for ukupholisa ikhanda. Angisakhoni nokungena ku-social media kuhlekiswa nge-weight yami ukuba i-artist akukho easy. Bhekele nezinto eziningi nami ngomuntu nginemizwa i-pain ngiyayifila fucking khathele ukuphila. Le ncwadi ma uceda uyifunda ngicela uyifikise ekhaya mama ngiyaxolisa ngicela ungixolele ngiyazi wangizala impilo inzima ongikhulisa uphanda ngicela ungigadele umntwana ngixolise nakubantwana basekhaya ngizoba idlozi elihle lanihamba khona mina ngizonigada.
Impumelelo singiqomile nalehlo sibe ngithile ngikhohli buye ngimselfutha yahoo. Wenakufanalutho impumelelo singiqomile nalehlo sibe ngithile ngikhohli buye ngimselfutha yahoo.
Bengibona nezinkinga fila ngathi azange ngimnikeze indlebe ngimlalele lekhathi angidinga bese namaphupho athi sophumelela angazi yini lemcinezelile waze wathatha lesinqumo. Bengithi mangimbuza ukuthi uright athi yaba ngimbone emehlweni ukuthi kunento emdlayo. Bengithi uyadlala mangathi uzozibulala mawukhohle izinkinga ungakhulumi uzothola njani usizo. Phela manje ngilahlekela umngane nomuntu shiya ingane ngiyazibuza why bekangasitsheli ngoba thina besihlala sinayo. Ayikho inkinga engasolveka ayikho into engapheli ma uzibulala ushiya thina nemibuzo engaphenduleki. Akekho umuntu ongafeli kunamefa endleleni noma kunzima siyabekezela ithemba siliyeki. Suninyembezi yebo kunzima emhlabeni amalanga akafani kusaza awulazi likuphatheleni. Angazi kwenzakalani but akunadepression ekumele ithathe impilo yomuntu lesifo sizosinqoba.
Wenakufanalutho impumelelo singiqomile nalehlo sibe ngithile ngikhohli buye ngimselfutha yahoo. Wenakufanalutho impumelelo singiqomile nalehlo sibe ngithile ngikhohli buye ngimselfutha.